Kajigenda omabulire nti mukama alokola Oyo ye kabaka katonda wafayinza byonna Amalina endwadde amalina ebiwundu mukama afumula Kale mwoyo katonda waffe muwanguzi Kajigenda omabulire nti mukama alokola Oyo ye kabaka
Era n'okumitiriza lwaki gwe naleka balala
Kyali kisakye tewali njawulo n'abali abalala Mu kwagala okungi Yesu yapita n'okolebwepo n'okufa Kajigenda omabulire nti mukama alokola Oyo ye kabaka katonda wafayinza byonna
Ukatonda mulungi owekisa